Yo, Oscar, uyazi ukuthi tata sengadivorce kwesitrimanje?
Vana, kunini ngutshela ukuthi isizwe esimnyama simoshakele, uyabo? Ukayimulawa, simo states mo.
Vana, simo states, jela for stand.
Yo, yo, yo.
Divorce! Ngiyantshela mina! Ngiqedile!